Gengeu dan
Jia jia
Ghetto land Machalia ghetto Niki anatokea mageto and I wish it to be a star Geto mepitia msoto, uraibu nusu kicha Siongele kulala nja, geto pira nkila saa Tuliaribu, tumeharibu, tukaribu bala Gine nori tiriti, ngine walisarenda Gine walifariki, ngine jila walikwenda Gine walisaliti na watu wakupenda Ila mungu wakabariki, ngine wakani memba Gine tunaishina, lalo jificha rohoni ni siri atusheina Na hatubongi na, ila tukacheki machoni Tunayona ibu yao, hai wapesa lamza Obie sinatati Tizo na ila wajifuze kudaka mana tawapigia bao Tawacha na mshanga mini kujukucha mtume Staki atawa nisukume mazana nambia njitume Yondo sifa, yondo sifa mwanaume
Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Watu anapigia na beto, ghetto, ghetto Jano nakufa na ndoto, bado ghetto Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Ono napitia mateso, ghetto, ghetto Waiso nachumwaga moto Toka ghetto
Natokea kida, kila sapi likapilika Hatujazo ya kuka, ni mwendo wa kuangaika Huko hakuna kuzuba, na muda unatararika Kuna muda wafura, pale uzuni napondoka Hakuna kudeka, mana uoga ni zambi Hatuna maduka, tutatoa wapi vizambi Bila kuchoka, kukifa ni rambi rambi Napotoka ni misingi ya ragati, upate chambi
Toka magetoni, kamua kwa mpizani Kazamio genini, katoeka nyumbani Nigaleto onegani, kongana na kizamani Anaimba imba laini, kabadilisha flow atufanani Anatuvalia vipini, awezi jiamini kamtoto wa kiuni Toka magetoni, kajiona mejipata Kanuluyo na lebo, anapewa na chotaka Kaikeo
jipaka Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Watu anapigia na beto, ghetto, ghetto Jano nakufa na ndoto, bado ghetto Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Ono napitia mateso, ghetto, ghetto Waizo na chumwaga moto toka ghetto
From the ghetto toka longi kama Diplo Dybala Vitendo vina bongo huko kuna risala Chome kadaga kwenye dona na udish Bila done wala kuna masyara Ghetto za chocho za fanisi mwendo kush kushara Paka mlima ngara numbi kula bungu bungara Na wakilisha magetoni penye sote gusara Na wakilisha magetoni hini sote biashara
Bila kuchoka tafika wakika Chakwanza dua tukiamka dua tukitoka kwenda kuzisaka Mia mia msini tujikwamue na umaskini Manigo ghetto pain tumekula yamini Tunapenyeza chocho zote sana wani paka mbaudani Kuna nini kwani, zedi ya mikimbizano tu mitani Tunatafta za kwetu atutaftani na watu Ndiyo maisha yetu
kitofunza na wazazi wetu Ghetto, ghetto, sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Watu anapigia na beto, ghetto, ghetto Jano nakufa na ndoto, bado ghetto Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Ono napitia mateso, ghetto, ghetto Waizo nachomwaga moto toka ghetto
Ghetto nipo moto, siki toto na ni msoto So unaeza mguza poto Kile dakabe ni wazio kuna ngoto Usiombe wakukute kukamati na msokoto Utaugia mate kwa virungu vya ugoko Use your brain Unaeza lose mind kwa kuuse cocaine Ghetto ina pain Bila kupoteza kwanza west to lane Vijana na injecti Zage na madaga sa zote kujiprotecti Bado wanna fight Life ina tight Macho kila sight Bado gawa honi kwa sababu kuna light
Maisha ni kama movie na movie linaendelea So mwambeni shows nigga Si machali wa ghetto na mtando metulea Kuna wanangwa lo danger rest in peace paradise Wengine wamefia jela sedo na doggy dies Kuna wanangwa lo bunja kwenye mishe za ujambazu Kiona red bandana Ujwe ni mbaya kid the rhymes Mwa wakipata tatizo na pigia sim nyumbani Minki pata matatizo na pigia goti kwe mani Hallelujah amen Yeah 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 Hallelujah amen Yeah yeah man Okay.
Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Watu anapigia na beto, ghetto, ghetto Jano nakufa na ndoto, bado ghetto Nigi anatokea mageto, ghetto, ghetto Sikia sailife la ghetto, ghetto, ghetto Ono napitia mateso, ghetto, ghetto Waizo nachomwaga moto toka ghetto
Big, 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 kubwa